Beyond the Beat, babe. 003
Banana Flavor.
Yeah.
Hoodam Bobby back again.
Hoodam Bobby back again.
Yeah. Yo, nimefika klabu, glass nimepewa, yeah. Kumejawa roro, leo ni kumegewa. Chupa juu ya meza ni mastim tuzipande, yeah. Buda ita wait, I'm just getting started. Nipe chupa mbili za beer, KC na kakrom na ile kegia black. Don't bother, tosi kuja na glass, cheki kuja tuna lighter teno mwite na ras. Kuna nyamchom ni masteki zimeja kwa grill, ya ni fridge imejaa niggas drink what you feel. Mekuja Paris so inabidu feel free, kata maju na wataka si tutalipa bill. Kame melando sishtuki tisho tapewa, na unachwa nipe amefika buda rada ni kupewa. Cheki hudi amepewa, dela amepewa, super amepewa, kila mtu sasa pewa.
Tulisa na machis na madembe na club, kila moja anataka pewa. Atunaishu na masnitu weye jengo na flick, kila moja basi anza pewa. Tumetuliza na machis na madembe na club, kila moja anataka pewa. Atunaishu na masnitu weye jengo na flick, kila moja basi anza pewa. Ase pewa, pewa, kila moja pewa. Ase pewa, pewa, kila moja pewa. Kuli hustle toka long sambi fukwa imeja. Usiwaze kusubonge bubuta kitika. Nisikize weleze tuko strong. Hapa picha kuna bala. Hudi na fry, lete kwanza glasi ya wine. Tuna jidai, hakuna soba leo ni kuhai. Smichi hakai, cheki mwagi full red eye. Na kusabai, karibu Kenya pili kula. Tumesis, cheki ya marula na chrome. Usisnis juu ya label na dom. Ume happen to see fully all your home. It's like kukapile kupewa leo doom.
Tuliza na machis na madembe na club, kila moja anataka pewa. Atunaishu na masnitu weye jengo na flick, kila moja basi anza pewa. Tumetuliza na machis na madembe na club, kila moja anataka pewa. Atunaishu na masnitu weye jengo na flick, kila moja basi anza pewa. Ase pewa, pewa, kila moja pewa. Hey. Ase pewa, pewa, kila moja pewa.
Yeah, yeah. Hey. Mdogo mdogo tumeshikilia tam. La venye na ranga ranga uneza zani mini wrangler. The head plug nimekuja na kaform. Leo ni paka chenko klabu sirudi home. Hey, napenda Rice Roy, staki lemonade. Sezi lewa niko strong, sezi kwenda bed. Time tumechill tu kwa club, club, club. Tukisoro na mabitches waki track, track, track. Kuja mbobi back again, kumbuwa ma champagne. Kwa glass tumejaza ma ice na golden.
Yeah, kunywa maji kama amba. Ile pamoja na kukamba full kabila iwe mfunga mkamba.
Tuliza na machis na madembe na club, kila moja anataka pewa. Atunaishu na masnitu weye jengo na flick, kila moja basi anza pewa. Tumetuliza na machis na madembe na club, kila moja anataka pewa. Atunaishu na masnitu weye jengo na flick, kila moja basi anza pewa. Ase pewa, pewa, kila moja pewa. Hey. Ase pewa, pewa, kila moja pewa. Hey.